kale mamba nenge na kule patiyo statika na kanda makiyo hadiyo 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 isazo kale mamba nenge na kule patiyo statika na kanda makiyo Sasa kali mamba ninge na kule patio statika na kanda makio hadiyo hadiyo
ninge tula tula tu nibezo ba kuluma gaku but you want it to keep it chankura badabu ninge tula tula tu nibezo ba kuluma gaku but you want it to keep it chankura badabu binama ba kipikanja Vena machi te kamba, eba fiti kati kala ganja. Eninga kali ganja, akipi nama ba kipi ganja. Vena machi te kamba, eba fiti kati kala ganja. Eninga kali ganja. It's summertime, buddy. Time to shine, it's Katami. I'm online, so let's party. Sasa kali mambani. It's summertime, buddy. Time to shine, it's Katami. I'm online, so let's party.
Yeah.